ushawahiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington. Shavuni hizo dimples hazijaniacha salama, mama ulivyo simple, haujapaka ta mascara.
Nasema kivesi anata pimpo defu yake shingo juno kama City ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful, mama, minongo tujua ane bada yetuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane. Cause you're beautiful, mama, minongo tujua ane bada yetuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane. I guess I'm in love, I'm in love.
Love.